Namaste.
mcjamspromos.co.
Showtime.
Bob Chini Boy. This is not what it used to be. 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 Condom, condo. Condom, condo. Everywhere. Condom, condo. Condom, condo. Everywhere. Fingi twa rufia na yama politics. Wese wabepa finga na pita ufixi. Kabunga na kadula fiwelo na fimbi. Lesa somo nofo ya imama bimbi. Troubleism ukupata na corruption. Ingungo la chani eshileba caption. High cost of living itwa lapsuka. I wish kwa likoko twinga yanga twa butuka. Ma politics ya dialuka ni business. Citizen ingadi latio ni laziness. Bale kukaka no freedom of speech. Kuba shani nelo wakupako ichi. Na yoma chechi ya batondolo pansha ishiba. Limona mwebo mwaima kwa bantu baishiba. Na bashima pepo bale pepe kafemu. Intungurusha kwa shitea from a game. This is not what it used to be. 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 Condom, condo. Condom, condo. Everywhere. Condom, condo. Condom, condo. Everywhere. Young black male. Music ya di chinje chalo chali putula. Gatepa walo anishi kuimba paka putula. Gawaimbe fituntulu techu bulowe. Ukakotafe apu kamingi kuowe. Eloi, Eloi, Jehovah dear God. Malilo ya fula kuno tuleli la buladi. Inkondo ya mfutile, inkondo ya survival. Tafini wino chalo apachile kwa laivo. Usheku kwa wajanki ya penchi tonga lash fula. Usama politician apu walash pula. Tuleli la pabunga sinsi muli keke. Kudima tatu fwaya kano fya makeke. Let us unite, tupone nemu agi. Mu education inga tuwa mwona chita mudiki. Tule filwa feno kupanga fya kaleza. Nolwe chisa kulufe wati mautiza. This is not what it used to be. 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 Condom, condo. Condom, condo. Everywhere. Condom, condo. Condom, condo. Everywhere. Tule filo fino kuteka kono rwimbushi. Apo mkulunga kota finishi nindoshi. Numba ma sisters ibesu benda fiobuneke. Na yama views ya iso kulwisha fiamoneke. Ba social media kulwisha kuya vile. Finge fiumbo nanga na pita mukailo. Awantu nikishi polisa bombele chpani. Icha pita finishi nangwe kuba mchpani. Panumba waka pokola they don't follow low. Maninga baba tumakuya feni ololo. Zambia ya di Kongo leli muka yofi. Mise wota kulinga shiriesha matofi. Buka cha wanu doka sange chalo badi poka. Lube mbuna lufule le filo feno kuloka. Apelo tuafika fe manje kumapeto. Youthi nangwa leli la tifebe sito. This is not what it used to be. 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 Condom, condo. Condom, condo, everywhere. Condom, condo. Condom, condo, everywhere. Blocking you, Emmy. Umano wavuro mwanyama. New life situations. Artist. Rap Chidiwe. Mpendi Pandimba.
Jamspromos.co.